Yahaya Sura sappo e ɗiɗi, aya sappo e ɗiɗi, yaaki sappo e joweenayi. Yesu natti Urushalima bo laamiiɗo. Nde fini, yimɓe ɗuɗɓe garɓe humtongon nani habaru Yesu e dow laawol warki Urushalima. Gam non ɓe kocci lice dabiinooje ɓe mburtoyi gam ɓe taɓɓoyoomo, e ɓe mbiya e sembe, Hosana, o barkiɗinaaɗo on ɗon garayɗo nder innde Joomiraawo, o barkiɗinaaɗo laamiiɗo Israa'iila. Yeesu bo heɓi mbabba mola waɗɗiinga non no ɗum windira, taa hulu gariiri Sihiyoona, raa laamiiɗo maaɗa e wara dow mbabba mola. Arande tokkuɓe mo paamaayi ɗum, ammaa gaɗa Yeesu teddinaama, sey ɓe siftori ɗum ɗum windaama dow maako, ɗum bo waɗaniimo ɗum. Gondunooɓe e maako carel ngel o noddi li'aajaru daga nder yenaande, o umminimo daga mayde. Ɓe nyamri Yeeso e wiiki ko waɗi. Yimɓe ɗuɗɓe njahi taɓɓoyoomo gam ɓe nani habaru o waɗi ɗum fii kayɗinii ɗum. Sey Farisanko'en mbi'i hakkunde maɓɓe, ngi'e, wala ko mbaaweten waɗuki gam duuniyaaru fuu tokkiimo. Allah hokka en faamu aayaaje muɗum ɗe njannguɗen ɗo'o. Aamin. Nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo'o, en nani habaru no annabi Iisa waato Yeesu Almasiihu nattiri Urushalima bo laamiiɗo. Aaya sappo e ɗiɗi wi'i, nde fini yimɓe ɗuɗɓe garɓe humtongon nani habaru Yeesu e dow laawol warki Urushalima. Ɗum e holla en annabi Iisa ali wuro Marta e Maryama e li'aajaru, nangi laawol muɗum yaaki gariiri Urushalima gam humto sakkinki. Yimɓe garɓe humto sakkinki nani annabi Iisa e ɗon waroya nder gariiri Urushalima. Bo nonnon anɗen nder aayaaje ɗe jannguɗen to gaɗa, en nani nde ɓe kawriti nder wuro ceniingo, haa maa e ɓe ƴamƴamtira e ɓe mbi'a, Moodibbo waroya ngoo humto boo? On nanaayi habaru e mo waroya? Ɗum e holla ndenno maa ɓe kaaɓiino ka garol annabi Iisa humto ngo'o. Nden ɗo'o to jannguɗen nde ɓe nani habaru Yeesu Almasiihu waato annabi Iisa e dow laawol muɗum gam nattoyki gariiri Urushalima. Ko ɓe ngaɗi? Aaya sappo e tati wi'ii en ko ɓe ngaɗi. Aaya sappo e tati wi'i, ɓe kocci lice dabiinooje ɓe mburtoyi gam taɓɓoyaaki mo, e ɓe mbiya e sembe, Hosana, o barkiɗinaaɗo on ɗon garayɗo nder innde Joomiraawo, o barkiɗinaaɗo laamiiɗo Israa'iila. Yahudanko'en ɓe'e paami annabi Iisa n laamiiɗo maɓɓe, se ko walaa bo o laamiiɗo naa laamiiɗo tan, ammaa o laamiiɗo lamlamɓe. Gam non ɓe teddini annabi Iisa laamiiɗo maɓɓe e laawol feƴƴoyki lice dabiinooje, e ɓe ngaafaɗa dow laawol gam o yaaɓa dow maaje. E ɓe mbi'a, Hosana, ma ana Hosana woni, hisnu min Joomiraawo. Yahudanko'en ɓe'e koo nde ɓe paami annabi Iisa woni Almasiihu, lilaaɗo Allah, laamiiɗo maɓɓe. Ammaa seyni ɓe paamaayi ma ana laamu annabi Iisa boɗɗum, gam ɓe kocci laamu annabi Iisa umbo laamu duuniyaaru. Gam non e ɓe ngi'a annabi Iisa hisnayɓe diga juuɗe Romanko'en laamotooɓe dow maɓɓe. Hanjum waɗi ɓe mbi'i, Hosana, ma ana hisnu min diga juuɗe waywayɓe amin. Kamɓe ɓe kocci annabi Iisa teetay laamu diga juuɗe waywayɓe maɓɓe, o laamooɓe bo nonno laamiiɓe duuniyaaru laamoto. Ammaa laamu annabi Iisa bo naa iri laamu duuniyaaru. Laamu annabi Iisa woni hisnuki'en diga bawɗe sheeɗan yaaki wuro maako waato aljanna, to njooɗotooɗen nder belɗum ɗum haa abada. Korowal laamu maako bo woni ɓerɗe ɓii aadama. amma yahudanko en be pamai dum. E bengi alamu annabi Isa iri lamu duniyaru. Amma lamu mako e ferotiri e iri lamu duniyaru. Yahudanko en be pamai non. Aya sappo e nai, yaki sappo e jowi, wii. Yesu bo hebi mbabba mola, watinga, nonno dum windira. Ta hulu gariri si hiona. Ralami do mata e wara do mbabba mola. Ko annabi Isa wadi do, dum hebbinki annabaku. Ko annabo en allawi dum watay, dubi dutti jabbidi. To endari nder alkawal kingal. Defte annabo en, deftere annabi Jakariya, sura jowenai, aya bo jowenai, en giay duum. Gamnon, duum e holla en, annabi Jakariya wadi annabaku, wiki annabi Isa natta nder Urshalima, do babba mola, bolami do. Goddo yamay, ay lami be pucci yengata, no dum wadi annabi Isa yengi babba. Babba ngamma mola. Ma ana duum woni, annabi Isa konde o lami do lamlambe, o wala mawnitare, o lestin do hore. Konde o lami do, amma o supi mbabba, o wadi, na puchu bo lami be horibe. Annabi Isa e ekitina endo, njiku lestin ki hore. Konde o wawa e subuki, o enta puchubo nonno lami pe gadata, amma o wadai non. Bandirao am afami dum. Alla jomirao hokka en sirru famu ki dum. Gam gartan yimpe lestino pe koe. Amin. Aya sappo e jowego u, wi. Arande, tokkube mo, wato tokkube annabi Isa, pamai dum. Amma naki gada annabi Isa teddinama sebe siptari dum, wiki dum windama domako, bo nonno dum wadanimo. Dum e holla en, ko tokkube annabi Isa sappo e dido, be osubi, be ngarti almajiri en mako, be pama e dum. Amma naki gada o teddinama, maana naki gada o umminama diga maide. Tau be pami, wiki lalle ko wadno do, dun hebbin ki annabaku ko winda do annabi Isa. Bandira be am, banye nako dume pameten, kon jangeten der ayaje Allah. Ama esese sese, baute ruhu Allah, waddanay emma anamajum, har pametum. Gamnon, to en pama e gottum der ko naneten der ayaje Allah ko walde mako to en gannu e sese sese Allah waddanay en famu majum har kepten dum gamnon e mi do Allah dawtana en famu walde mako pamen tokkoden gam cembiden dow lawol Allah amin aya sappo e jawe didi wi Gondunobe mako, wato gondunobe annabi Isa, cherel ngel o noddili ajaru de ganderye nande, o umminimo diga maide, be nyamri yeso, e wiki ko wadi. Tao e holla en, yimpe gondunobe don, cherel ngel annabi Isa umminili ajaru diga maide, be nyamri yeso e hokuti yimpe habaru no annabi Isa umminili ajaru diga maide. Ebe kokka habaru ko be nanani noppi mabbe e ko be ngiani gite mabbe gam ebe don cherel ngel annabi Isa noddili ajaru sembe o wurti diga der yanande gite mabbe bo ngiino li ajaru wurtoro diga der yanande den gam non be ngadi ka hokkuti yimbe habaru fi kaydini dum annabi Isa wadi nyennan Aya sappo e jawe tati, yimpe dutbe, njahi tappo yakimo. Ndepe nani habaru, Yesu e do lawal wariki Urshalima. Sepe burtoyi gampe tappo yomo. Epe ngidi pe ngioa umwe wani onetu, kuo kude kaitini te iride. gam de be nani habaru fi dum haydinibe gam non be burtoi gam be njaha be ngiamo iri moye neddo woni do minaydo maybe seko wala be yimbe mobgal yimbe dudbe na sedda burtoi der gariri urishalima gam yuuki annabi isa kuwo kuude kaydinide gam aya sappo e jowe nayi wi'i se farisanko'en mbi'i hakkunde maɓɓe ngi'e wala ko mbaaweten waɗuki gam duniyaaru fuu tokkiimo bo nonno nanɗe nder aayaaje ɗe njannguɗen to gaɗa farisanko'en e moodiɓɓe attawra e ardiiɓe diina yahudanko'en e monnana annabi iisa gam yimɓe e ala diina maɓɓe e tokkoomo haa ma en nani ɓe kaɓɓi wiiki ɓe mbaray annabi iisa e li'aajaru mo o ummini diga mayde gam daliila umminki li'aajaru diga mayde yimɓe ɗuɗɓe kooli annabi iisa woni kisnoowo gam non ardiiɓe diina yahudanko'en monnani mo amma fuu e non ɗum haɗaa yimɓe koolaaki annabi iisa woni almasiihu lilaaɗo allah gam hisnukiɓe ko nde ɓe mbi'a yimɓe fuu kooliiɗo annabi iisa woni almasiihu lilaaɗo allah ɓe mburtinaymo diga nder sumpo maɓɓe ɗo o en nani nde farisanko'en ɓe'e ngi'ino yimɓe ɗuɗɓe mburtoyi e tokki annabi iisa e manta annabi iisa amma wala ko ɓe mbaawata waɗuki sey ɓe mbi'i ngi'e wala ko mbaaweten waɗuki gam raa duuniyaaru fuu e tokkiimo ɓe ngi'i fii ɗum ɓuri sembe maɓɓe gam non ɓe mbi'i wala ko ɓe mbaawata waɗuki ɓe kaɗa yimɓe tokkaaki annabi iisa bandiraawo am lallay seko wala ɗum ɗum goonga wala ko ɓe mbaawata waɗuki ɓe kaɗa yimɓe koolaaki wiiki annabi iisa woni almasiihu lilaaɗo allah gam hisnuki yimɓe diga hakke wala ko ɓii aadama waawata waɗuki haɗa yimɓe tokkaaki annabi iisa gam wala ɓii aadama baawayɗo haɗa ko allah e hoore muɗum waɗata allah hokka en sirru faamuki ɗum amin ɗo'o koonde mobgal yimɓe ɗuɗɓe e tokki annabi iisa amma naa ɓe fuu maɓɓe paami nder ɓerɗe maɓɓe wiiki annabi iisa woni almasiihu lilaaɗo allah gam hisnukiɓe diga hakke maɓɓe e kiita allah garayka nyalnde jaango ɓurna maɓɓe e ɓe tokkiimo tan gam habaru fii kayɗinii ɗum ɗum ɓe nani o waɗi amma naa gam ɓe koolimo diga nder ɓerɗe maɓɓe wiiki hanko woni lilaaɗo allah gam hisnukiɓe diga hakke e kiita allah garayka nyalnde jaango bandiraawo am an tokkuɗo annabi iisa hannde a faami nder ɓernde maaɗa wiiki annabi iisa woni kisnooma diga hakke maaɗa e kiita allah garayka nyalnde jaango koo dey a tokkimo tan gam a yi'i mobgal e tokkiimo to a tokkimo tan gam fii kayɗinii ɗum sey paama wiiki ɗum ɗon nafataama ɗum ɗon hokkataama kisndam sey to a hoolakemo diga nder ɓernde maaɗa wiiki hanko woni mo allah liloyi gam hisnukima diga hakke maaɗa e kiita allah garayka nyalnde jaango gam non emi do'o allah hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maaɗa amin